joogniyo katuunay hablaha kacay waxaan kaaga sahansaday mana kama warhaysiday koonka aynu joogniyo katuunay hablaha kacay waxaan kaaga sahansaday mana kama warhaysiday jirban habeenki soo sara kacayo ku yeedhayaayo kaalayaan ku leeyahayjirban habeenki soo sara kacayo ku yeedhayaayo kaalayaan ku leeyahay kaalay 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 way kaalay 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 kala marmi mayne kaalay 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 way kaalay 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 kala marmi mayne kulankeeni koobaad kaftankeenina yahay kalgacaylka beerma igu sii kordhayekulankeeni koobaad kaftankeeni ina yahay kalgacaylka beerma igu sii kordhaye keligay cudoodu keli baxyo badanu kulaliyo qabuulaad ku nolahay dhexdood keligay cudoodu keli baxyo badanu kulaliyo qabuulaad ku nolahay dhexdood kaalay 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 way kaalay 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 kala marmi mayne kaalay 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 way kaalay 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 way kaalay kaalay